Leffen Sound.
Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha.
Ukiona maji yanazidi unga unga unazidi maji basi nawe inabidi utulie. Ukiona maji yanazidi unga unga unazidi maji basi nawe inabidi utulie. Hata sama Bin Laden alikufa alikuta akiwa na pembe yake bibie. We ni nani unaanza kupuza maandiko nayo yana nguvu nguvu yake yeah. Hizi feelings zinanipeleka mbali mbali sana. Japo kuwa nitaacha ubachela, hizi feelings inanipeleka mbali mbali sana. Japo kuwa nitaacha ubachela, nauliza who is for me, who is for me, na mini mola tani jaria. Nauliza who is for me, who is for me, mini mola tani jaria. Nauliza who is for me, who is for me, na mini mola tani jaria. Nauliza who is for me, who is for me, na mini mola tani jaria.
Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha.
Boxa, kutoksa na si buksa, doma na buksa, ukishishe na buka. Chagua moja tekpa kwa maisha, nisipoifanya puante potezele itakuwa au. Demshi, autaito gentleman, usipo, autaito chichima. Bado nipo nipo miuza lindo na nishinda, na shindwa kabisa na choka. I never take that. Kama niki tech, niko mavampaya ego. Ego my nigga, ego his star ego to simply call.
Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha. Bachelor, sitaki tena kuwa bachelor, japo maisha ya kisela, sometime yananipa raha.
Kombinenga squeeze sendo water omidimpo kombinenga moro atujaja kwa pero better kombininga skiza zindo kuda omidimpo kombininga moro atujaja kwa pero asijaja kwa pero.